dachimsafi.com.
La la la, yo yo.
Boy from ghetto again.
Mwenyezi Mungu akapokea, mapenzi yalinitwa mafua, mafua. Ndipo mpenzi mpya katokea, ayoyo. Wesi ndo linkata, sasa nishampata. Mapenzi shata shata, na enjoy inavyopata. Kagoli kipa na daka, toto nyota nyata naelea. Shuga sukari, tamwa tende asari, nyama nyama za futari, penzi la Zanzibari, kifo cha mende juchari, ananitibu hari, kwangu ya ndo dakitari. Selini ona fala, fala, kani ocho na gala, 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 nimesha pata mbadala, dala, akinilisha ninala. Wezindo linkata, sasa nishampata. Mapenzi shata shata, enjoy inavyopata. Kagoli kipa na daka, toto nyota nyota naelea. Mpenzi jipya na dunda, dunda yo 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 yo. Dunda dunda, 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 dunda dunda.
Kwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.